ulamo Uganda sabu kurude na te obumu obukozesebwa okukebera akawuka akaleeta mukenenya obukoleddwa kuno buyite bu test kits nga kw'otadde n'obukebera omusujja gw'ensiri n'ekirwadde kya nnalubiri ekintu ekisuubirwa nate okusala ennyo ensimbi ezibadde zisasaanyizibwa mu kugula obuuma buno ebweru w'eggwanga wamu n'okuggumisa ebyobulamu obw'ensi yattu Uganda. Abakungu mu gavumenti bagamba nti bu test kits buno bwakugulwa ku shillings 1500 zokka okugeraageranya nate ku buggi bw'ebweru obuli ku bbeeya waggulu. Ng'ayogera ku mukolo guno omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ebyobulamu Diana Twine yagambye nti kino oluta lunene ddala eri butya Uganda bw'esobola nate okulwanyisaamu endwadde zino. Ono yagambye nti ng'oggyeeko eky'okutaasa ku nsimbi ezibadde zisaasaanyizibwa ku buuma oba bu test kits buno, okubukolera kuno kya kuyamba kinene ddala okuzuula endwadde mu bwangu wamu n'okutonderawo bannayuganda emirimu naddala bannassayansi wamu n'okulaba nga nate eggwanga lyetegekera obulungi endwadde eziba zibaluseewo.